Ebeheke barakasın. O magasını et et
uyni.
Kutap kana be saya. Farminti wahyoda hang langkemuji. Nabi saya alangki Amos sedu. Nabi saya may hang mata day wahye. Oh sallanod yuday belad winagi Yerusalem kasabsan. Demenki sulamedi sallanod yuday intali jaren. Sulamedas oshishalhaen. Usia, Iotam, I Ahas, I Hisipi Haba. Surat Kontong Isadahat. Edegaga Ebehei Saharirsen. Ebekeo Sahirinir Le Forminten and Rumaisadin. Wage Dainke Ho, Matioko go with the wing O Adahanin Mujidina. Kau kan ogoladi. Edega galindora dina, me ebay hortis hanka barbare geed urdun eh. Umbohidit lul injegin hakubahawhan. Edega gasna, derejuwin o un usuka goron, horten mabamukulain. Ustusat hato na suradis mashur hajid, horten mabamukulain. Usina me dateng nkanola de jare. Sidi langdat kekalat yasen on diiden hang. Usina mehae lantavarier om rugbadan ne sahari riasi. Usina olol humu ed wing yag avajari. Datkine diiden o wujial shona kukarsaden us. Oje hekelet ne unkujeseden. Usina wal yasi. Unina us lang muhim eh. Maba mangtawin. Runti edegagas, mehano madafurudey, jiroden, i tabar doronantien, dong, oweliba mey noogadey, muruktub bushialken, lahawshey, dong, islamadasba unama intawiyani, ini ebehey naftisba, edegashey, usu, adabay, o usu adabtis dambigi ehejayna, ebehey din sahari riyay, bedelkas, edegagas, dambigi as namadin hejay, yallim waremi, Oluski, dambigeen hejayna, ya usso, lulko anka buduksimi. Ussumeel ankan baashay, oona lendeboye, unnu darteng. Osas hejayya noroleng, ifay doortemb, red anka fiyawani. Unnu dong namay naknaa, fof idalee o baadi eh. Kiba kiken kaledna, jahe shishal duduwum, ya in shishal wawureran. Onina may kubirignay, ebehey jiditedis tosin, o jiken in tosan aynen layrani. Abahato wagay daenke ebwilibu may degashi lillahige eh, masulun kuwerey dembigen dong hejo, o un hegen usu ing igabi. Datkina sin harisin lahayn, ya usu ang humayen. Wilibu siddurong, ya usu ang sahariyan. Illeis wal owad eh, Afse maba may ku degne. Sidi idale bari eh. O gorriyo kawanka langwadhaan. Idegegas usina sas hato. Ya kawanka langjey. Si us langgorri. Sidi magal. Idale o daddig eh duftiye lihiraw. Sidi ganang oship eh. Langka ng hiro hortis ng ettahan. Sas hato usina hang sahaririyayeng maba. Malharbin. Edega gasna inti datki yasen o ushabastana an wadhen ya hakdeyna ku enkeren. O wilibu us o awladba ngdal nena ledili. Saas heje firsheyna jewu kantil maamukoro. Us noroliz dunyada na sikedis eh ya lunku dafi. Usina unu as namadeng hejey ya insahariri onendemidi. Iyona me edegagas huwalis kudarbiyena meli huwalo dambiliyal kadatiyo. Illeis, miitse iye haan tinaatke ehe datiyo lako huwali. May welay us ebetseyba fal rapse ehe maabu majaysan. Us wiliwe lankona ebetsey do beng ehe maabu makadagarn. Haba haato, waak ehe da inke ehe may hortambok orsey sedi. Ini usu edegashay eed i eed in sahaririyo. Inti usu kutawar belaw. Waagey daink ehe gasit jay. May hae ini edegaga sori kafaru guthang ehe nagada. oo dadka dhogna dambisho anka afiya madaas ku dambalay adeegagaasna togogjay araga doono oo u sasaas haatowna umr dheer adduunyada qorshe inka raahoysado doono saasa waagay daayinka ehna fadowshay fayle oo adeegashay falateediska saabsan lan oofiyo doono weesinkii adeegagaas saxariirtiis dhammaata ya u siina reed hoolis inhubiyo doono intii falateedisa dhab ah ingorodo ya raalli unku haado doono adeegagay suubun dad badan iyo dad suubun ku weelo doono may weelay u sumay eritiis indhikaday adaabta dembiyaalshu ebehey kelmadiis may adaayase dadkeow sababtaas hejey anamay adeegagay u muta adduunyada dhan hortiyo unhub hooyo doono ii wiin oo darajo leh us geesahaagna ma inka raahoysado doono guuliis wiin dadka waweyn dhatiyoo may weelay us isbaarnimo leh iyo noroliis dadka dartiyoon soo riyaay intii dhimasho bahaato us weliba may ogolaaday ini la katiri haan dambiilyaalka ah oo sharciga jibiyan us weliba may indarbanaayay dambiilyaalkaas badan inii uleyska dambisho naftiisba qaada oo iyo hajoona bedelsho wakiilhan boosjo angala